Okwagala kuva wawo kuweza omuntu omutima ne gukyala ye okwagala kuva wawo kuteka omuntu mu lusu bamanyi wegagwera kuwaga buli kimu olaba ng'okisobola ye nakugamba g'olaba nga kulemesa okwagala n'ebikolwa kibanga kulolinga lizira okiminiga nokifiringa nogabiza nogata nomotifrayinga Wagati mchifuba Mumutima anga we wasimba makanda Oli wapala Mwana muwala wawala African color African cute skin Yo balanced Wano waina color Ya banana Kupana loma Nevi tubyo Nevi ntama Bipo milanga kachumali Chuka chumula Okwagala n'ebikolwa kibanga kulolinga lizira okiminiga nokifiringa nogabiza nogata nomotifrayinga